tababarkan ka saabsan isku duwowka bacdu la barashada dowlad goboleedka koonfur galbeed wali baalin qabday hay'adaha ku shaqeeya oo horumariyay kala barashada iyo aan ku mide shaqalaha wasaaradda walbarashada koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeed fadal maalin abdullahi oo ku hadlay daafurka tababarkan ku qaybgalayaalka ka bogaadi inay ku faa'iideysadaan inta maalmooda isu dareera tababarka
ee muhiimadda geedka heer federaal ahaan ka deeregmay taa inay oo la helo tababar ama wada tashi ama ogoon isweydaarsi ka habboonta coordination-ka waxbarashada si loo hoojiyay markii la fiiriyay walkastaba may ka hirinina qeyladaanta iyo wada shaqaynta iyo xog isweydaarsiga arrimaha waxbarashada marahay isteed ahaan ajistaha may baan baahangna haddii la heer muddada tababarkan socda iyo tuulooyinkan antaa ku bahow iyo tababaradan ama kulamada joogtada ah ama follow-up-ka inni oo lamada wasaaradood oo si xawli ah ku shaqeeyaan recommendation-ada intaa ku boona la taxgeliyay
wasiir ku xigeenka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Hassan Maxamed Abdikariin oo si rasmi ah furay tababarkan dhinishii ku hadlay muhiimadda tababarku sileeyaa
waxyaalaha uu fadaana may kuma daayinay oo boolasiyadii federaalka ah iyo dialogue strategic-ki federaalka la doodo lahay in intahan in qubata marka baatanaradii intu kuma qan runtii fursadaas ay ka dhana dhaafiyahayaan maskaxadin iyo khibradin iyo taladin may fadaana in kuma qota training kan may waay marna capacity building waaxditaan oo leher state haiti ini iyo dadkii kale oo qayb ku hayaan baahda state training garay sada oo boolasida state iyo strategic dialogue skills soo biyo coordination meeting kan abaabulo effective fan haado walaas dhan ku barda doontan runtii dad isiina khibrada latiin waa aqoon soo wadaarsi isiina waaxida state oo lamaada suwax oo holanin wad wada siisin wala khibrada iyo caqabada iyo duruufaga iyo khibrada waaqaga isiina qaateen isiina wadaagin lahayteen runtii shirka muhiimadda intaasoo may rajeynay in oo mir dhal nagada oo wali oo wada kubaha nagato wal xoojiyo dhaqan gelintii siyaasadii iyo boolasiin inyaaleen iyo istaraatiijiyada waxbarashada saws agaasimaha banaan sheegay shanta sana nindexanayti wal taab galiyo xoojiyo inaan nagadaan rajeynayna marka muhiimadaan ma haytay inoo nasiin furna siin koyna siin aragna si wal socdan wali kale may waruntii waaxda kale in sii dahdii doonta iyo waaxda planning-ka wasaaradda
ku qaybgalayaalkeena ku faa'iideysan doona tababarkan ka saabsan isku duwowka bacdo la barashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kaas oo dareere doona muddo maalmoode